be feeling.
Do your beats made this?
Aye, 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 ni wewe. Mwenye sula ya kidoti, doti, kachori. Ulivyo sexy, mbele ya mboni. Yani kila ukipita moyoni napata shida, hey. Sauti ya kitanga kitanga, kama mganga na ganga. Yani kwangu umeganda,
kisopa.
Nyatu nyatu kwako mama, nimenyatuka. Fiatu fiatu kwako dada, nimefiatuka.
Wedelila mie Samsoni, kama wewe tango mikaroti.
Mende yamevunja kabati,
yani mie sana mkwe mlori.
Chumbani unavyofanya gaga, unanifanya na pagawa.
Aya,
nimevunja chaga, yani nganganga. Sindere mama, sindere, sindere.
Kwachuka, kwachuka.
Sindere,
sindere, sindere.
Mama, sindere, sindere.
Kwachuka, kwachuka.
Wendo panado mina kunywaga, wendo kioo mina tazama. Kama chakula mie kwako mekwama, ukikoa na banja kwako mama. Basi ni pepe kwa mbali uneke, fanya niweke makeke kuni nichoche.
Mtoto kama sungura mjanja, rumba sakata,
mpira daka, kilima panda,
hey. Wede lila mie Samsoni, kama wewe tango mikaroti.
Mende yamevunja kabati,
yani mie sana mkwe mlori.
Chumbani unavyofanya gaga, unanifanya na pagawa.
Aya,
nimevunja chaga, yani nganganga. Sindere mama, sindere, sindere.
Kwachuka, kwachuka.
Sindere,
sindere, sindere.
Mama, sindere, sindere.
Kwachuka, kwachuka.
Booyah beats made
better boy, yeah.